Je abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Urakoze cyane Tiene Karekezi nanjye bakurikiye ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi ry'Amerika ndabasuhuje. Kuri uyu munsi ikiganiro cyacu kibanze ku ruhuri rw'ibibazo bikigaragara ku cyiciro cy'abanyarwanda basigajwe inyuma n'amateka bahuze mu bwoko bw'abatwa. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko muri icyo cyiciro mu bihe byatambutse bamye baba mu mashyamba batungwa n'ubuhigi ndetse n'ububumbyi. Ariko ayo mateka reka tuyasiga inyuma, muri make mu cyumweru gishize hari ku gicamunsi cyo ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri 2017, nibwo Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena wari witeguye kwakira ibisobanuro mu magambo bya Bwana Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, ku mpamvu iki cyiciro gikomeza kugarizwa n'urusobe rw'ibibazo. Byiganjemo ibyo kubashyira mu byiciro by'ubudehe bitajyanye n'ubushobozi bwabo, kugurishirizwa no kwamburwa amasambu mu buriganya, kutivuza nk'abandi Banyarwanda kandi barishyuriwe ubwisungane mu kwivuza, kutagira aho baba, ingengabitekerezo ishingiye ku ivangura n'ibindi. Ni nyuma y'aho komisiyo zidasanzwe za Sena zatembereye hirya no hino mu Rwanda zireba imibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka, zikanzura ko ubutegetsi bwagombye kubashyiriraho umwihariko udasanzwe mu bikorwa bibateza imbere. Icyakora Bwana Ngirente ku munsi inteko yari imukeneyeho ntiyabonetse ku mpamvu zitasobanuwe, biba ngombwa ko yohereza Profeseri Shyaka Anastasi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, ngo atange ibyo bisobanuro mu magambo. Muti byagenze bite rero mu gihe kibarirwa mu masaha atari imbere y'abasenateri? Turabasubiriza muri dusangira ijambo. Imibare ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu 2012 igaragaza ko mu Rwanda hose abahoze bitwa basangwa butaka bo mu bwoko bw'abatwa bahinduriwe izina babarirwa mu 34. Icyakora nanone imibare yari yabanje yagaragazaga ko abasigajwe inyuma n'amateka babarirwaga mu 50,000. Byashoboka ko babafatwa nk'abanyamuke mu Rwanda baba bagenda bazimira, kuko indi mibare igaragaza ko Abanyarwanda muri rusange bakomeza kwiyongera buri mwaka, abashobora kuvuka batura akarere kose mu turere 30 tugize u Rwanda. Sena yatangiye guhagurukira ikibazo cy'abasigajwe inyuma n'amateka kuva mu 2007 na n'ubu. Muri iki kiganiro murumva imibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka muri rusange. Murumva na bimwe mu bisobanuro by'ubutegetsi bw'u Rwanda ku byo buvuga bumaze gukorera iki cyiciro n'abandi. Murumva uko abasenateri basanga uru ruhuri rw'ibibazo ku batwa byagombye kuva mu nzira. Muri kumwe na bagira ubusamba haye ikaze mu kiganiro. Tujya ku bisobanuro bya Bwana Shyaka Anastase utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, reka mbanze mbumvisha uko abasigajwe inyuma n'amateka babwijwe irya Amerika ku mibereho yabo. Nabo mu burengerazuba bw'u Rwanda baganiriye na Temistocle Mutijima ukorera muri ako gace.
Iterambere twakarikuye muri iriya gahunda ya gira inka nk'abandi. Inka ziraza, amatungo araza, ngo twegwe ntago dugomba kubona inka. Ibyiciro byose bigatambuka, yaba ibyo by'ubudehe bigwe ntago batwandika, ahubwo biyandikira bari abo mu byiciro bya gatatu n'ubundi bakomeye. Ari ako kazi ntitukabonaho, mbese turiho ku neema z'Imana. N'ukuri
mwebwe gahunda yagira inka ntabwo ibageraho?
Twebwe gahunda yagira inka ntitugeraho. Hari umusaza bari bayihaye inkiza kurwara ikibyimba mu mutima, veterineri yarayipimye iyo nka, none inka imaze gupfa, nta n'ijana bamuhaye. Bari bavuze ko izadukwira turi imiryango 10. Ubu hano dutuye turi imiryango 10 y'abashigajwe inyuma n'amateka, ariko nta mibereho dufite. Ari n'amazu urabona yarashaje, ari kutuvira imbeho n'ukurari twica, nta mibereho n'ukuri. Tuvuge ari nk'abantu bari barahungutse baturutse muri Tanzania, bageze aha nk'uyu mudugudu wa Gihundwe wa Nkanka, babahereza amasambu iri za kibumba yo guhinga, bakabona aho bahinga.
Muze tubwire ngo bimeze bite, ngo mubayeho mute?
Uko tubayeho ntako, uko tubayeho gutya ni gutya. Nk'ubu ngubu abana ntabwo raba ko batangiye buno, utoye ikijumba za kiryesho genda ari nk'Imana ikimuhaye. ubwo nuko tubayeho nta gatungo ntaki ubwo nuko tubayeho ubwo muri VUP bari bansizemo cyase sesiyare ankuramwo ngo ngiye ngo fite ngo abana benshi kandi abana hano barirera ngo ngiye ngo abana kandi mu rugo turi batatu nge n'umugore nakana kagahererize niko mbana nako ubwo nuko tubayeho reba nk'ubu mukecuru wanjye bayagiye gusabiriza sinatinya kubikubwira ubu yagiye gusabiriza sinzi imba ari butayi sinzi imba atari butayi nk'ubu ngubu urabona ko intekizi baye mvuye kwasa udukwe kugira ngo nzarebe ko arundera amafaranga byena nka 500 ubwo nuko tubayeho umuntu w'Imana ntabwo twavuga ngo twebye hari ikintu dufite reba nkagira nk'abari bampaye veterineri na sede nibo baje barayigurisha mwabonye aho inka igura 130 ubwo iyo nka nuko nguko bayigurishije ndagenda ngiye ku murenge ubwo veterineri aranshuka ngo we umubyeyi nk'uyu ubwo ngo we ngo aratomboye ngo ubwo nzategereza amafaranga bwacyo nkajyayo noneho ndamubwira ntumva aho kugira ngo njyewe ntakumbe gutya mpibyo 130 ngende ngure mu ihene 2 ngende nge ngure ihene ya 17 ngure ihene ya 17 ubwo ibyo ntibyabaye kugeza n'ubu mbese imibereho yacu niyo ngiye nuko tubayeho reba leta imirimo iri haha hepfo hose hepfo ahangaha umunsi y'izinzu ni imirimo ya leta guhera iriya mu rubibi n'urutoki wabonye hariya nicyo gishanga nta wigeze aduha umugungiro kuva hano tuhamaze uyu mwaka ni uwa 11 tubaye hano nta kintu twigeze tubona reba ubu ngubu nturora ubu se nzakora ayo 500 dore nta kenda uba kangaka nakaguze note y'igihumbi urabona n'agapantaro nambaye ubwo se koko amafaranga 1000 nagikoreye nkuko ngo ngikuye muri utwo dukwi ubwo nzavuga kuko ariko n'umwana n'umugore mugaburira ubwo nabeshye ngo hari icyo ndya ntabwo urabo tutwana ko duhundagaya ahangaha ubu byenda yimange na yagiye gusaba nyine sinatinya kubivuga ubwo nibwo abyenda zaryeje nabwo avuye gusaba koko ubu twabaho dute koko mwakagira
imana bivuze ko hano mubeshejweho no gusaba
no gusaba pe sinagira ngo nkubeshe
ababyeyi banje bari batuye mu Bugarama hari kuri Semerwa ngewe nasanze rwose nyine babita abatwa tureke n'ibyashigajwe inyuma n'amateka ariko noneho mu buzima busanzwe nsanga papa hari akantu bari baramuhaye ako kantu yaragerageje kugahingamo nk'ibiti 50 by'ikahwa ariko akabura ahandi hantu yahinga ubwo rwo buzima tubukuramwo gutyo bagajya gukura ibyo bumba bakatwika inkono akabarizo zitugirira umumaro ariko ntuvuge ngo ufite ubutaka uhinga ku buryo nawe uzabubyaza umusaruro uzakugirira umumaro
none mubonye amasambu mwumva byabafasha iki
yo byarushaho cyane kuko natwe twagira indi mibereho tugira tukagira imihindukire nyagasambu kisumbuye hano nibyo kubumba nge numva nabireka kuko nubundi nge mbona guhinga ari ibintu byingira kamaro kuko nahanga aho ubona gutya harigenza mpahinga ibigori nkahinga ibishyimbo cyagenda ndi kubumba rya bumba nkigiye nakagize nzanga ngajya gusaba amadene nazatwika nazambora ngasanga nazi ayo nakoreye yarengeje ayo nariye
mushobora kurya nka kangahe nibura ku munsi
yapa ukuva mu gitondo gutya hari ikintu barigira bafungura
usibye uyu munsi nejo nuko gutyo
nuko nyine nuko bimeze nyine
tugarukiye ku mibanire yanyu n'abandi baturage muturanye hano hano muri mu mudugudu ariko muturanye na bo babafata bate
bo bariya se babanyarwanda se wenda bariya ni ukuvuga ngo kubera ko abantu bino bamenye nanije wa mwaka isambu uhingamo ntayiguhe
kwa gusangira no gusabana bimeze
oya nta kibazo
none kuki mu bitabanyarwanda ntago babafata nkamwe
dore nturuzi ingorane zacu nubundi dufite nabo none ko mwaje none ubu gutya ngomba gutambuka hariya gutya ngo shango none kabisa ngo none ngo marya ngo mwishime niyo mpamvu rero tuvuga ko mbega n'abantu nabo bazabasha kutuzanaho ibintu mbega utumva bishobotse mbega
tubwire abana bimeze bite bari
abana ukuntu bimeze njyewe ndera abasengeneza banjye batatu noneho uw'umuhungu yarigaga ari kubagenda acika intege nyina wabo ufitwe na se yamujyanye wa binyamasheke ubu ntakiga noneho abo babiri b'abakobwa bariga biga neza nabibajije na mwarimu yabikubwira ikibazo cyabo mfite ni inzu bararamo ntaho barara barara hasi barara na nyirakuru nawe n'umukecuru ararwaye nanjye nuko mbona gutya nanjye mfite akanjye kazundari wanjye ariko nkamenya imibereho yabo ko bize mu ishuri ikimbabaza cyane naho barara mwatubabariye mukadukorera ubuvugizi mukagenzura inzu zose zaho ziri ntuye mu mudugudu wa Bisenyi akagari ni Kabuye umurenge ni Nyakarenzo abo bana bakabona aho bagomba kuryama inzira hari ariko amadirisha ntayariho n'inzu urugi ntabiriho mudutabaye abo bana bakabona aho baryama heza niyo nzi gakinga ukabona namadirisha kwiga aho bazakomeza nange mbarimo
none izi nzu tubona hano zubakiwe nande
kwazubakiwe na leta ya Paul Kagame amabati twayafatiye ku murenge kuri je gitifu wari uhari nduwayo viatori
ndabona zisa naho zishaje
zirashaje zimaze imyaka
7 iko kirindwi gusa zigahita zisaza
nyine ntidusobanukiwe imyaka neza ariko icyo gihe niho turagereranya ko ari cyo gihe twabatumaze kuko nitwe twambere twabanje gufata amabati
mwebwe mwumva leta yabakorera iki kugira ngo mubashe gutera imbere nk'abandi
leta icyo yadukorera tugatera imbere nuko yadufasha tukabona inzu nziza abana bakabona za matera baryamaho bakiga neza icyo kurya kiboneka ruko nabumbye tubabura kazitanga imbabura ku ijana ijana nabona nk'ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi ntagura ikiro cy'ifu ubu kigeze kuri 300 nk'igihenze cyane abana bakarya nkabona n'utwo tujanga hari injanga zaje kwitashira umuteto nizo barya zimwe zimeze nk'ibikwara
murabona ko ubudehe buza nawe ashigarwa inyuma mafite kuhabwa ubudehe habe n'umwe cyakora mugiye mutwegera buri gihe twatera imbere nk'abandi abandi bahawe gira inka nta mwana w'ashigarwa inyuma mafite kunywa mate namba
usanga benshi bari kutunena ugasanga bari kutubwira amagambo nyine yayanda sesemeza nyine natwe tukarushaho kwegera inyuma bigatuma natwe twiheza
nibajya kubona yuko umuntu bashaka kumuteza imbere cyangwa bashaka kuba bamwubakira bareho umudugudu urimo abantu bavangavanze natwe batuvangiremo abantu tujye tujya gusura abantu ibunaka tubasanga mu bandi banezeranywe natwe baze badusanga tunezeranywe numva icyo ngicyo ari cyo cyadufasha ejo hazaza byadukundira habaye heza babana bakuze bisanga mu muryango bari gutemberana n'abandi bana batari bamwe nabo naho y'ubundi yabavuye ku kigo bakaza batahi iwacu abaturanyi bo hakurya bakavuga ati hariya ni kubashigajwe inyuma n'amateka babana bagomeza kuzamukana iyo myumvire bakumva burya hari ikintu gihejwe hagati yabo na bariya abanyarwanda bahoze basabana ku ishuri abana bacu hari igihe babitubaza abandi bana babibabajije nko ku ishuri ati batubwiye ati hariya ni kubashigajwe inyuma n'amateka bigomeza kudusigaza inyuma twumva n'ubundi mu mitima yacu tutiyakiriye neza
uretse aba hari n'abaganiriye n'abasenateri babasuye umva bimwe mu byo bababwiye
mbabu turiho nabi abagore batagiye ntitwarye ubwo ni ukuburara n'ababana n'imanga niyo bagiye mu baturage kuzerera bakagenda bari gutoragura twa tundi two aho baba bakwiye ni amanyagi turyaga two bayinsigariza
igihe cyabaye cyo kugiruka kwanjye njya gushaka mu yindi mirimo mu miryango yindi nyine yo hanze dore wenyine ngiye kubashakamo ndara musore wo turakunda nanye turashaka kwishingira twandikisha amasezerano turagenda turasezerana tumaze kwizerana ariko bene aba bamuri inyuma uzanye umutwara dutebesheje uzanye umutwara akazi batazi no guhinga ubuzima muba mubanina bamvuga batuka umugabo wanjye wahuruna akazi ati ngwino hano mubwire bakamujyana muri sentare ahantu ndaza ati uriya mutwa ntitumushaka utaramwirukana ntabwo tuzumvikana nawe siko namaze gusezerana ati ntabwo tubyumva neza bamwinjira pe igihe kigeze amaze kutwara imibare y'amezi abiri umugabo nirika yantaye ndaguma ndahaba bavuga amagambo bavuga amagambo burya n'igihe cyageraga ngo najya kurohuba n'ibintu biri kugwa hejuru y'inzu bari kugeraho mbere ibinonko nta mupfa dushaka mbonye n'ingenzi ndahambira ngo ari iwacu
dawe rurema bintu dawe umenya abana bawe uterereye utwatsi
mu bisobanuro bya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu aratangirana n'ubufasha ba muri iki cyiciro n'abatishoboye bagejejweho n'ubutegetsi
abanyarwanda bagaragazwa ko basigajwe inyuma n'amateka ibihumbi bisaga 30 bari mu miryango ikabakaba ibihumbi 10 muri bo abasaga 60 bubakiwe amazu ku ruhare cyane cyane rwa leta nubwo hari n'abandi bafatanyabikorwa ari ku ruhare runini cyane n'urwa leta ku gipimo cya 64% bigaragaza ko abafite intege nke bo muri iki cyiciro leta mu bushobozi bwabo yagize umwanya wo kubagenera amacumbi ndetse n'uturerana tumwe na tumwe hari n'utugenda twongeraho tukagira nabo dukodeshereza icya kabiri ku bijyanye no kugira ngo babone amasambu mu rwego rwo gukomeza kwita ku mibereho y'abanyarwanda. Amateka agaragaza ko basigaye inyuma, haragaragara nibura abasaga 25% gake ko bafite ubutaka bwo guhingaho bubyazwa umusaruro ubatunga. Birumvikana ko hari igice kidafite ubwo butaka, kandi ubwo biba bikomeye, biba binavuga ko akenshi baza kujya muri cyakiciro cy'abatishoboye, baba basaba ubufasha butandukanye. Imicungire y'ubutaka hamwe na hamwe igenda igaragaramo ibibazo, tukagerageza kubikemura. Nubwo tutarabirangiza, hari aho ayo masambu atabyazwa umusaruro uko bikwiye, ariko nk'uko nanone byagaragaye ndetse no mu isesengura no mu bushakashatsi Sena yakoze, rimwe na rimwe hari aho bariganywa, ariko hari naho babugurisha ku giciro kidafite ireme, atari uko bariganyijwe, ari uko nyine nabo baba banabyemeye. Hari aho tunagerageza no kuba twafasha kugira ngo ubwo bugure busa nkaho butanoze bisubira inyuma, hari aho bikora, ndetse hari naho inzego za leta zigerageza ariko bikaziviramo imanza. Utuba dushaka kubikemura. Indi gahunda nanone yagerageje gutanga umusaruro ni gahunda yo gufasha abanyarwanda kwikura mu bukene binyuze mu kubaha amatungo cyane cyane yagira inka. Muri iyi gahunda imiryango ikabakaba 2,200 hafi 24% imiryango yose bahawe inka. Hari n'indi miryango muri iyo yagiye ihabwa amatungo magufi n'ibundi bufasha butandukanye. Gahunda y'ubwisungane mu kwivuza abari muri iki cyiciro kandi bakaba mu cyiciro cy'ubudehe kigomba gufashwa no kurihirwa na leta, nabo leta irabarihira, ndetse nanavuga ko batari bake abari muri iri tsinda, usanga ari imiryango ari abantu benshi cyane bo leta yishyurira mitiweli. Ariko nubwo mitiweli bayishyuwe, kugira mitiweli ni kimwe ariko kuyivurizaho ni ikindi.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika, aho tukirebera hamwe uruhuri rw'ibibazo byugarije abasigajwe inyuma n'amateka bahoze bitwa abatwa. Muri kumwe na bagira ubusa. Profesori Shyaka Anastase akomeza asobanura ubundi bufasha mu nzego z'uburezi n'ahandi ubutegetsi bwafashije abanyarwanda batishoboye butarobanuye n'abasigajwe inyuma n'amateka.
Hari gahunda ijyanye n'uburezi bwa bose abanyarwanda muri rusange. Nk'uko mubizi, twashyize imbaraga mu myaka hafi 10 ishize kugira ngo umwana w'umunyarwanda wese abone ishuri uwo ari we wese, yaba ari uwo muri ibi byiciro amateka agaragaza ko basigaye inyuma, yaba ari no mu bindi byiciro by'abanyarwanda. Ishuri mu Rwanda ubu ni banyabagendwa, ntawuhezwa, ariko by'umwihariko kuri ibi byiciro hari aho byabaga ngombwa ko bagira ubundi bufasha bw'inyongera, cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho by'ishuri n'utundi nk'utwo, kugira ngo bakomeze kwitabira amashuri. Kubageza igihe cyo kwiga kaminuza ndetse n'imyuga buri mwaka, nanone inzego bireba tohereza mu turere ingengo y'imari yo gufasha abo kugira ngo bashobore kwita ku burezi bwabo, iyo nabo bakeneye izo ntege z'inyongera kugira ngo babashe kwiga kubera icyo cyiciro baba barimo. Ubu rero umuntu yakwishimira ko mu rwego rw'uburezi hari imibare igaragara, mu 156 bamaze kwiga kwigishwa muri kaminuza, harimo bakabika 100 inzego za leta cyane cyane Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'inzego z'ibanze bafashije kwiga iyo kaminuza kugeza bayirangije. Hari urundi rubyiruko rusaga 1,000 rwafashijwe kwiga mu bijyanye n'imyuga kugira ngo bashobore kwihangira imirimo, kandi bagahabwa n'ibikoresho by'ibanze kugira ngo bashobore nabo gutangira birwanaho. Muri gahunda ya VUP yo kurwanya ubukene, imwe muri gahunda leta yashyizeho hagamije kurandura ubukene bukabije mu banyarwanda, imiryango yaba amateka agaragaza ko basigaye inyuma bafashijwe muri iyi gahunda barasaga 4,000, ni ukuvuga ko barenga gato 40% ya miryango yose uko twayivugaga. Nubwo rero bidahagije, ariko iyo ni intambwe, nubwo itabashe gupfundikira umutemeri ngo ivuge ngo ibibazo byose byarangiye.
Kuri ibi bisobanuro bya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ku isonga, abasenateri barabinenze, bamwe banamubwira ko bitumvikana uburyo yoherejwe kubitanga bishakiraga nyir'ubwite nk'uko itegeko nshinga ribisobanura. Bamubwira ko ibyo avuga bihabanye n'ibyo basaba.
Nibyo koko, kuko iki cyiciro n'iki kibazo ni ikibazo kimaze imyaka n'imyaniko. Ubwe nawe yabyivugiye ati si cyavubanga. Iyo witegereje rero uburyo gishaka gukemurwa, aho bitanuye n'ibyabanjirije ibingibi uze tuzonya dutumira indi komisiyo ad hoc ya gatatu hano hari ikibazo simvuga ngo proposition n'ibyateganya byose mwumvise ko ari ibintu globalize ibintu muri rusangi ntabwo bavuga ngo iki cyiciro cyarebwa n'iki tuvuge ngo mu myaka 5 cyangwa 10 dore bizaba bikozwe hazaza evaluation yabyo nyuma yaho ibi bintu nibiramuka bidakozwe hazajyaho izindi gahunda zize kurangiza cyakiciro kirebana n'ibibazo bitakemutse nta system de evaluation nta suivi yerekana ndetse unarebye bisa naho ari kwa kundi tuvuga ngo reka twikize twigendere
icyatumye ibibazo bya kiriya cyiciro bidakemuka nuko nyine gahunda zose zagiye ziza muri rusangi kandi bafite umwihariko mu mateka yabo bafite ibikomere batewe n'amateka iyo rero ibikomere uta shatse ingamba zo kubanza kubyomora ingamba zindi wafata ziza hejuru ya bya bikomere ntabwo zifata niyo mpamvu tubona bafite imyitwarire itandukanye ahanini ni yabandi banyarwanda ibyo rero byari bikwiye guhabwa umwihariko wabyo bigatuma tutaguma muri globalization hari ibibazo twagiye tubona yuko amashyirahamwe abagiraho presiyo igatuma nabo batitabira gahunda za leta yakivuzeho yakoba ministre ariko nanone ukumva nta ngamba zihamye zagiye zivugwa ku bibazo yagiye agaragaza kumva ni ibintu d'ordre général ariko ntube wamenya ese sena ni igiki mu byavuzwe izakurikirana by'umwihariko yuko byazaga bikemura ibibazo byose byagaragajwe hariye
kimwe mu bisobanurwa ko mu kudashyiraho umwihariko wo kuzamura basigajwe inyuma n'amateka bagatera imbere nk'abandi banyarwanda ni ikibazo cy'amikoro y'igihugu adahagije ariko hakomeza kumvikana ko kubashyiraho umwihariko byaba ari ivangura
ariko murabizi ko abanyarwanda bari munsi y'umurongo w'ubukene bari hejuru ya 35% ndetse n'abari mu bukene bukabije bakaba barenga 15%. Iyo niyo shusho nyakure y'igihugu cyacu abanyarwanda bari mu bukene bukabije barenga 1/6 mu banyarwanda 10 bonye bagenda bambe 6 bonye bagenda haba harimo nibura umwe w'umukene cyane yaba ari muri iki cyiciro tuvuga yaba ari no mu bindi byiciro by'abanyarwanda bisanzwe umwe muri 6 abakenye cyane bivuze iki bivuze ngo afite ahaba cyangwa se akeneye ko leta imufasha kugira ngo aramuke cyangwa se abayeho mu buzima bugoye nk'ubwo twabonye ahangaha iyo niyo shusho y'igihugu cyacu amikoro niko ameze ariko sinabura kuvuga ko mu myaka 20 ishize ntabwo yari umwe muri 6 bari 2/3 nokuvuga ko hari intambwe ikomeye twateye ariko ntabwo ubukene twabusezeyeho turacyari kumwe ariyo mpamvu mu byo dukora byose duharanira ibintu bibiri kwihutisha iterambere ry'ubukungu icyakabiri no kugira ngo uduce dufite tugire ku banyarwanda bose tudusaranganye turebe ko twakomeza kugenda tujyana ariko tutatsimbuwe ku ihame ry'uko abanyarwanda iki gihugu ni cy'abanyarwanda abanyarwanda bamwe abanyarwanda bakwiye kuzira kongera gucikamo ibice cyangwa se amakimbirane amacakubira ariyo yose yatubuza gukomeza icyerekezo cyacu kituganisha ku iterambere rirambye no kubaka igihugu cyiza u Rwanda twifuza.
Icyakora abasenateri bahabanya nawe mu myumvire. Senateri Jean Damascene Ntawukuri ryayo ari muri komisiyo idasanzwe ya Sena yasuye abatwa inatanga umwanzuro ko guverinoma yagombye kubitaho bidasanzwe.
Ikibazo nacyumvise kurusha uko nagitekerezaga. Umwanzuro watanzwe n'uvuga ngo abanyarwanda 200,000 nibagenderwe gahunda yihariye. Icyakabiri cy'umwanzuro nibakurikiranwe baherekezwe kugeza ibibazo barimo bivuyemo. Ubu ni ubuyobozi bubwirwa kuva hasi kuzageza hejuru. Kandi twarabibonye aho twagiye hose ko n'abayobozi batazi n'uko babayeho batanazi n'ibibazo bafite. Si wowe wari umuntu mitiweli yatakwivuza uri umuyobozi ku rwego rw'ibanze muri abayobozi 60 twavuzanye ko ba president wa Sena bari ku rwego rw'umudugudu. Ntumenye ko umuntu ativuza akarinda apfira mu nzu. Ndashaka kugira ngo maze uhagarariye guverinoma. Warabyumva ate programu yihariye kandi tavangura kuko ibintu abantu bagenda bavuga ngo nuha abantu programu yihariye ngo warabavanguye ntabwo ari byo yako ba president wa Sena abagore urubyiruko abafite ubumuga leta yacu yabakoreye discrimination positive kubera iki iki cyiciro cy'abanyarwanda tubone bafite ibibazo bihoraho bitazashira tutabakorera discrimination positive twajya mu kuvuga ngo gutanga ibirimo ngo barapiganwa barapiganwa se iya mateka bafite yarabakundiye kugira ngo bapiganwe nyine barapiganwa se abana batagiye mu ishuri ngo barangize neza biratuma babishobora none se ibi byiciro by'abanyarwanda ko leta yacu yicaye ikabireba ikavuga iti aba bantu tugiye kubaha kufata umwanzuro wihariye iki tubuza gufata umwanzuro wihariye kuri abanyarwanda umuntu wese duhura nawe tukanena tukavuga ibyo dushaka bariya badamu bavuze hariya umudamu w'Inyagatare ukuntu avuga arira ntabwo iyo wabigiyemo ukabibona bigutera ikibazo arira aratorwa abandi banyarwanda bakamubwira ko atafite uburenganzira icya kabiri nyakubahwa perezida wa sena ngiye nagira ngo mbaze ibintu bifatika ku itariki ya 9 z'ukwa mbere k'uyu mwaka hari itsinda ry'abana bakomoka muri iyi miryango kandi bumva ko uburezi bw'abana baturuka muri imiryango ari wo muti w'ibibazo bafite bandikiye ibaruwa minisitiri w'uburezi bahaye kopi nyakubahwa perezida wa sena baha kopi minisitiri w'intebe babaha kopi Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu basabira abana 386 ku mpamvu zitandukanye batari mu ishuri bateganya yuko ishuri nditangira hazagira abana baziga eko ba president wa Sena ndagira ngo mbaze kuri yo liste y'abana 386 ubuhagarariye guverinoma tubwira abana bagiye kwiga bitari muri bya bindi yo kuvuga ngo namafaranga agiye mu turere abasigaye baziga ryari kuko byasabwe n'abana bumva ko kwiga kwabo kuzatuma imiryango yabo itera imbere kandi nanjye ndi kubyemera
Ubusobanuro bya senateri nta ukuri ryayo ntabyisangije kuko hari n'abandi bagenzi be bari kumwe mu myumvire ihabanye n'iya guverinoma ku bibazo byugarije basigajwe inyuma n'amateka
iyo ufite abana babiri umwe akaba arwaye bwaki ntago kumuha indyo yihariye mu muryango byavuga ko wavanguye abana bawe aba bantu hari aho bataragera tugeranije n'abandi banyarwanda kumva guverinoma ikwiye gushyiraho uburyo budasanzwe kugira ngo abanyarwanda babanze bagere kuri nivo imwe n'abandi banyarwanda mu bibazo nabyo yagaragaje harimo ikibazo cy'ubukene yanabivuze neza duha n'imibare ifatika aravuga ati n'abantu babiri ni 0.2% ku ijana akabihuza n'ubukene dufite ku rwego rw'igihugu imibare nayo mbona nyine igaragaza ko harimo ikibazo akavuga ati no ku rwego rw'igihugu ubukene bukabije turacyari kuri 15 ariko nka ministeri bireba MINALOC yakoze ubushakashatsi yo ubwayo isanga 87% cy'abanyarwanda bari mu cyiciro bari mu bukene bukabije ntago twavuga ngo ntacyo nta kibazo kwako nabandi banyarwanda bakiri mu bukene oya turabanza tumenye abangaba tugiye kuherekeza dute nabo basigara ari 15% nk'abandi banyarwanda bari mu bukene bukabije ntago bakene nizera ko bazarangira vuba hangaha numva n'ubushobozi bw'igihugu utazabyemera ariko tugomba gushyiraho ingamba zidasanzwe kugira ngo nabo nyine nitubona muri babandi batandatu ubwo batugiye bo ku cyiciro cyabo muri batandatu batanu bose baba ara bakene mugiye mubande turi kureba umwe akabare tubona ko ari umukene ariko bo tubagifukiza ari batandatu bo batanu n'abakene bakabije tukaba twumva guhuza ubukene bw'igihugu bwose mu en general n'ubukene bw'iki cyiciro cy'abanyarwanda harimo ikintu kitari cyo kandi inzego zakagombye gufataho icyemezo kugira ngo tubashe kugira icyo tumare abanyarwanda
nyuma y'ibyo bisobanuro byose byafasha amasaha abarirwa muri atatu abagize sena ntibanyuzwe banzura ko umukuru wa guverinoma Bwana Edouard Ngirente azatanga ibisobanuro noneho mu nyandiko ni ibisobanuro bizagera kuri sena mu gihe kitarenze ukwezi inshuti bakunzi twabanye muri dusangira ijambo ya none aha nusoreje ikiganiro nari nabateguriye mbashimira ku bufatanye bwanyu nusoje mbizeza ko iki kibazo tuzakomeza kugikurikirana tukamenya iherezo ryacyo tukabibatangariza mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.